exclusive from ZambianTunes.com.
Alright. Yeah. What am I doing? Science.
Exclusive from PSG Productions.
Sezo ona monga ninegai Upisha mukazi wa ule mumonga weo Na kwa chile mukazi wa ziana ziana Kulibe mukazi ya nafika pali weo Upwela kwa mkutini chiteri konsau Upeza anatenga wina Nima kukumbuka Upezi wangu Nima kukumbuka Polo yangu mama Nima kuyela Upezi wangu Nima kuyela Na kukosa sana Nima kukumbuka Polo yangu mama Nima kukumbuka
Muzuwa na usiku mapenzi Nima kukumbuka Nima kuyewa lavi Nakumbuka keshi yako mapenzi Ushe ulikutiani Nima kuyewa
Nima kukumbuka Mapenzi wangu
Polo yangu mama
Nima kuyela
Penzi wangu
Nima kuyela
Na kukosa sana
Nima kukumbuka
Polo yangu mama
Nima kukumbuka
Nima kuyewa pangono pangono bebe Nima kuyewa pangono pangono lave
Pacha pacha bebe Nipate pate baby Ningo tondela manga nine kombwe Pate pate baby
Yebo yebo buringo yebo nanga motote Mama na lingi unamotema nanga imoko
Nima kukumbuka
Penzi wangu
Nima kukumbuka
Polo yangu mama
Nima kuyela
Penzi wangu
Nima kuyela
Sana.
Nima kukumbuka
Polo yangu mama
Nima kukumbuka Nima kukumbuka
Mpenzi wangu
Nima kukumbuka
Polo yangu mama
Nima kuyela
Mpenzi wangu
Nima kuyela
Na kukosa sana
Nima kukumbuka
Matula, Momos, Africa, Kenya. I see you. Oh yes. TV2, Brian, Nigeria. I see you.
Flashdam Records Entertainment Production. Another PSC production. Them should I know.
Bolaji, yeah. Bolaji Bakaba.
Exclusive from ZambianTunes.com.